patini come come. I'm the Vicky for make a king come. I'm the Camille Camille bum bum. Hello, ebu good day, me yami gongo.
Another good day, alhamdulillah. Kama weba lenzi jifuzi nzikulida. Banji batu dulida, kebatu kubida. Ngabita use home best name chivida. Katiga wa wugu makariro baka ulida. Kaguje kufanga ndibuje. Jikuwe mitima jibatuje. Mwatu zole ya ruli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on you, my man does. Bad chameleon, bad King Kong.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bad gana kula my bad destiny. No way. Light up your light over me. Agara kula uluta minga nuchusa. Uba wachuka sifa yu nagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mwe uguka seno uchusa.
Omachi jaja yampanda ketusu. Nero zibu zemfuna yenusu. Yampanda ketusu. Gwela woru susu. Echange change toli chukuba busu. Siri lucholo siri vinondio.
No.
Na ye wendi siwe na badejo. Hambo ni na mkufunjo. Alo wazo kunzole ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Anaweza.
Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on you, my man does.
Anaweza.
Bad chameleon, bad King Kong. Champions don't stop, twende sasa. Regardless, move teri kwe kwasa. Lonely at the top, kati okumale chasa. Wombuza chiko zenti, ajaye ansa. The sorry plan the kid. Kanolo mode waba plan the kid. You ready now, God did. Kaka fuya sida jemba, God forbid.